flow. She never care what all her people say. Gone are the days when the people coulda never do all of them say. Now you no queen for cool, simultans every night and day. Hang on bang, the baby ya live yange. Okuva ku Monday paka Sunday. Ya de meranga ye chance. Simutono tuliva fena kulumbe. You no queen pita, na tesika. Zemuli mumusa yo no watika. Yende ye fasabo na be wala. Agamaza musana.
Agamaza sana. Toina chumugamba wangamba. Agamaza sana. Na wama java gana. Agamaza sana. Toina chumugamba wangamba. Agamaza sana. Na wama java gana. Agamaza sana. Toina chumugamba wangamba. Agamaza sana. Na wama java gana.
Kakaweka sana neweli wankuwa. Neweli banyanja newe banjuba. Wetulirye nyama newe tulyantula. Siri kucha wate sirie kuba. No 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 fula madiba. Buli wetula gange ndulu wazikuba. Girl you better than the moon and the sun. Siri kucha wana wali basitani. Olumune kubanga nebu zanzani. Okugwa momo kwana watali na fulani.
Agamanza sana. Toina chumugamba wangamba. Agamanza sana. Nawa majaba gana. Agamanza sana. Toina chumugamba wangamba. Agamanza sana. Nawa majaba gana. Agamanza sana.